Amawubo 146 verse 1. Hallelujah dumisa uJehova mphefumulo wami. Verse 2. Ngisaphila ngiyakumdumisa uJehova, ngiube uNkulunkulu wami ngisekhona. Verse 3. Ningethembe ezikhulwini nasendodaneni yomuntu okungekho kuyo ukusiza. Verse 4. Umoya wakhe uyaphuma, yena abuye emhlabathini wakhe, ngalona lolosuku amacebo akhe ayaphela. Verse 5. Ubusisiwe yena umsizi wakhe unguNkulunkulu kaJakobe othemba lakhe likuJehova uNkulunkulu wakhe. Verse 6. Owenzile izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okuphakathi kwakho ogcina iqiniso kuze kube phakade. Verse 7. Obenzela abacindezelwayo ukwahlulela obapha abalambileyo ukudla uJehova uyakhulula iziboshwa. Verse 8. UJehova uyenza ukuba izimpumputhe zibone. UJehova uyavusa abathotshisiweyo, uJehova uyathanda abalungileyo. Verse 9, uJehova uyalondoloza abafokazi, uyaphasa intandane nomfelukazi, kepha indlela yababi uyayiphambanisa. Verse 10, uJehova uyabusa kuze kube phakade, uNkulunkulu wakho siyone ezukulwaneni ngezukulwane. Hallelujah.